Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sare sappo e joi lewru octobre jena yamde sokido studio tamani mi den tawali maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du yumoro way golkon ko noddete num jiro won to oggi jambe to on compétitif wi de hebube defle hitane hikande fa hande domti ko noddete wi de orientation ko yella be nodde e jande hakku der leedi meden di wattu jono sara be ko liti wi dana kuli sanne on sariaji kesi ko lam wonde yaltinde do jande de fedde neb no der CVZR nebe kaja suka beddu gatle hen koyde mudde fa bialo no golleji mabbe di kan yarde yeso wottu jone be gonde landal suka be ko ndi golleji mabbe di yim bel natobe le ciudi be noddete logement sociaux di saba mi fa hebi ndudo suudu wajbe sina tinina tal kur ko noddete contrat ko wattu jono be do yimbe le politique tidalaji mawdi jogi do hen di wonno no sembe kabaruji di mi jogi ni on do betande bi bismillah modon e herade kambe sukabe kebube def hitane hikande fa hande be dontuno be kanni noddirede li jande hakkunde re leedi meden di dido jababuji ndokka ta fen micite de wid laamo hollitino widan hokkano do ille de do yontere ka fa hande wala fu ko heba do hen wattu juuno golleji dan gonde tanude ko on do wattu fu yogga saraabe sukabe kay kulliti widan kulti sannono sariaji kisi gondude ba meddi fa kebe famter ke Abdul Karim so
minister darani do kabaru jande hollino wonde do sukabe jangobe lekkon hebbe def jokkito ta jande mabbe ina hale nyande sappo e joyi octobre hitane ujunaji di sappo e jenayi lebbi didi joni sukabe kebani andude do be jokkitoyta jangde mabbe jinnabe be kadi ene keppani dum no feewi be kolli wonde leltingol kabaru o alana fore jugamadi sisoko on ko goto e mawbe fedde dental jinnabe sukabe jangobe lekkon
ana mitigan ko fa joni orientation ngaji di jaltay dum wana kabaru lobbo dum hana dum woni ko wodi hande e lekkol mali wattu yabbe ke sanne wala fuko wada leemun joni orientation ngadi taadi jaltude sabi sukabe lekkol be an baa heewde li classiji di
sukabe jangobe lekkon be ko e mabbe e be gondi e kulol e ngojaaji sibi e be jidi andude so tawi e be nawe ma walla be nawe taake jokkidde jangde mabbe
on fege se promener
wala fuko min gatta joni so na yiltade li boli be dem puita mi anda fuko dum min gatta jaabuji di taadi hokkede laamu o wada e boodo mudum fu do kabaru mum e dum wembi mi sanne ko fa joni orientation wada dum
on baa eto orienté
je suis désolé
ana mettigan ko fa joni orientation wada ka dum mi yidi laamu o wada e boodo mudum fu ko yaawi yalla orientation ngaji di ana ngade
de dental fewjobe e kabaruji men ndardi kongol e juude ardibe kabaru jande lekkon ben kolli won derewol sukabe jangobe lekkon ini yaltine der balde didi e wiide mabbe lelgol yaltingol gol fawi ko dow ella bangal karallagal golle de
sikrab so ngabido bemala me ande gal naw ngabido whatsapp on keban ton kabaruji sijo tamani fu binde sijo tamani fewde o don numero chapade jeddi jeddi mere go chapade joy jetti mere go botumo noddete dialogue national inclusive o do botu kan do rentinde bibbe leedi mali ndi fu don timmile cercle ngaji di kanyo commune ngaji joy gondi do bomoko do wortu jono yimbe lebe homo fu hokki hakkile mudo honno leedi ndi worri be kolliti dum latiki sababu du so lamo hittini be wortu jono fa kebe famtar kebe Ousmane Diko
Bakar Nyare joko arana mer commune naybo holliti ko imanano ko hebama leedi batondiri hakkilaji sabede man fu hebi hen famu hono ko yida ko le wombe le commune o kedadam
j'ai compris que
mi fami jamare de antiki tidallaji bangal faminede tidallaji bangal rafinde nagu mi fami jamare de kabaruji kewdi bembi dum ben commune amen o mi fami kabaruji kewdi ngodi kan idaranede so wana kaltidangal mi famatana dun fu
n'allez pas comprendre tout ça
di hakkilaji di maire commune naybo holliti fuyo goti di maire commune tatabo odu andini e wi mudum batondiral halaji wadi e dow weli kala kanye sanago secrétaire général maire commune tatabo won ko sefi kedo demmo
en commune 3
le commune tatabo kaltidangal wadiri no yidira sini andari fu jamarande mon fu holliti ko woni hakkilo mudum min pami himmeji himbe mon fu holliti ko woni e jate mun min tilaki tafon wadde tongande de no joni wala ko bawmo wiide sanne do kabaru himmeji himbe sini tongande de tilaka mu inede
le rapport n'est pas fini
jodade se halda gada dum du tilima kenya le cercle ngaji do gonginali gada do ko kalda doge do mun hedi yoroso pawidi e dow laamu laatiɗo ɓeydango doole haɓugol e yurku yurku fawarde e dabare ndenagu ɓuurem du wirfagol gollirɗe laamu mahugol ko yaawi baraji tawsa o fawarde e mo'intigol laawol cehol sahel ngol kañum e hokkude golle rewɓe kañum e sukaɓe goni sembe gonginali ɗi
fedde ndeɓnodir cvgr nde wattu joni ɓe mbiɓe kajja sukaɓe wonɓe leleydi ndi yalla ne gatta koyɗe muɗum e hono golleji mabɓe ɗi gori ɓe gaɗi batu balɗe ɗiɗi oɓoɗo batu fuɗɗi keñen ɗo bomo koɗo le majjum ɓe garan ɓe kettino sukaɓe ɓeydu kon dow hen hakkillaji muɗum en keɗema kanko noddirteɗo Coulibaly Aissata Touré yo goto e gonɗo leydi ndeɗo fedde komo sifi dow hen do faccitago Ousmane Dicko
anden ɗo sikke wala eɗen yiya le boli ɗi sukaɓe hewɓe kañum e talibaɓe yoga mabɓe yo batte basiji hakkunde jañeli ɗi wadde ɗum e ga miɗen gondi yewtaɗo hono fo min garta fo min keeɓa naɓɓeɗo sukaɓe jogola yo ɗum sukaɓe hande lattoɓe mawɓe janggo en kana munnude guite men dow majjuni sukaɓe hewɓe ana le boli yogaɓe ana jogui saraɓe yogaɓe noon gala yogaɓe ana jogui talki jibinande yogaɓe gala won sukaɓe ɓeɓe jahali l'école ka jaati fayde wotere sukaɓe ana hen du yaltuɓe eɓe gara no sukaɓe gorri fo so ɓe sukaɓe mbawama hewtede fabadeɓe heɓude carte d'identité ji soɓe natte juuɗe ko saabi soɓe nattintake jande hono ɓennuɓe duuɓi jande l'école ɓe ekkintine golle yalla ana keeɓan gurdo ko warata taƴata ka doga e dow muɗum min gaɗanno watte fo faman keeɓanaɓe
ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo mi halni on wiide hono yimɓele keɗoɓe cuuɗi keɓoɓe cuuɗi ɗi ɓe noddirta logement sociaux ɗi hollita wiyeede wattu joni so ɓami fa ɓe keeɓa kayitaji mabɓe ɗi iɗum heɓene tiɗallaji mawɗi le ɗiɗo golleji noon ɓe kollitiri wiide wattu joni ɓe fo eɓe daakile nokkule gonɗe toon ɗe fa ɓe keɓɓe mbinda inɗe mabɓe yalla ɓe cinnina talkur koɓe noddirta contrat koɓe mbiya ɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi ɗum woni hon lanniniɓe oɗo golle kollitiri ɗati goɗɗi kasi ene gondi yaltinede le hen fa paabo ɗiɗo golleji fo no worri fa keeɓen famtade keɗɗen Ousmane Dicko
yo ley latirde ballon 26 mars bamako ɗo gonɗen beeta talatare nde yimɓe hewɓe gari no signinde contrat ngaji muɓen fa keeɓa galleji keesi e on nokku noon yogaɓe hewɓe ka gana welaɓe ogo bara duño o heeɓi galle keɗɗena ko o sefi hen
min landeke yalla yimɓe darto jokkodirana yuɓɓo inde watte e kolliti wiide fa golle o jotto yuɓɓo inde moƴƴine min moƴƴini ɗum nde ɓe puɗɗi golle nden yimɓe noga arando en ɓe e gaɗi fa gasi sakitiri ɓe jokkini nambaraji yogaɓe ana joɓa yogaɓe du jii ɓe andi ley toon noddi ɗumɓe kañum gaɗni ɗumɓe ɗum saabi yogaɓe ƴimmi kolliji metti muɓɓe won jaade yimɓe kelɓe vitirgaji fa natira ley toon sembe
fewɗo oɗo kabaru noon humaniɓe golle muɗum mbayliti ɓalal ɓe dardi noon heɓɓe galleji ɓe tinno naakino Kunta Yaya Touré hoorejo gollirde dabere saria les office malien de l'habitat wonko sefi keɗoɗen ɗum
hande min mbayliti golleji ɗi no jarata min eggini min naɓi gollirde nde ley danki min daraneke yalla heɓoɓe ɗum ana dukkire no hanniri yuɓɓo inde moƴƴina mo touru mum wari fu nodde mono fu sini noddama wara signina tiɗala mumi keeɓi mawɗo ana fawi dow hokketeɓe eɓe tiiɗi kabaru watti yoga ka joni ɓe jotteke boɓo fu ana woofa won boofi yogaji ɗimin gaɗi wonɓe inde muɓɓen noteren ɓe diwi alkamisare nde ɓe inde muɓɓen diwaɓe bindete nden kañum en du signinan contrat ngaji muɓɓe
farde wartude no worrini noon heɓɓe galleji yogaji noon ana kani muncade tafen
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirab ƴe loɗɗini en le kiri dujuto en puɗɗiran ley laamu nokku noddirteɗo kuriɓe kolliti wiide ngel ɗo gellilan noddire kiila wattu joni ɓe keeɓi toon suudu l'école classe ji tati kañum e maha toon kañum e ñegueje muɗum en woɓɓe ɗiɗo immadraji fedde ndeɓnodirte ONG CV Childrén ko ɓe gatti ley henan yafa e milieu ji noga e tati CFA so wuruɗe gardan ɗo koro ɗo fa ɓeyalonoɓe kani sakirade ñaw ɓuɓalla ngol ɗo fisugol fuɗɗi toon ila le sappo e joyi lewru octobre ndu le balɗe joyi ɓe garan ɓe pesa toon ko yahata sukaɓe ujunaji sappo e jaɗɗom ley laamu koro wattu joni ɓe garan ɓe natta toon damal e damal gonduɓe waɗɗiɗo immade radio suudu ministre humnidu kabaru callal le leydi meɗen ndi kañum e faabotoɓe nokku o garan timminiren ɗo an songo ɗo bureau sukaɓe jokkolɓe wonɓe ley nokku noddirteɗo bourra wiyama oɗo bureau joƴƴinama ɗo woni hecciki keñen noon ɓe kollitiri wiide to an songo to wakkande bureau o joƴƴinte toon nde duɓe mbi ko yaata yimɓele capanɗe nayomo e joyomo kañum e gon le oɗo bureau wattu joni o kanko noddirteɗo Mamadou Seydou Mayigaw kanko laami bureau o o wihi du immadraji ɗi o waɗan yalla sukaɓe jokkolɓe wonɓe ley laamu an songo ɓe fo ana denta yalla jaam e deƴal no warta ley nokku mabɓe o sikiraɓe ɗo katten beete hande dow kabaruji meɗen ɗimmin jooti on sanne kala do modon tawe le mali fu e mangal mudu fa hande kedde hedade honno andirdon no do e sedde yotere meden de ana wodi wassalam.